Ila bado na kuwaza, yeah, mpenzi wangu. Nikija tutamit, iwe furaha, wendo wa maisha yangu, yeah, forever mama. Yeah. Be nice sweet to my love, you're the only one for me. Don't leave me alone, I yet be on my own. Sunlight to the sunset, all the time. My sweet, sometimes I see your face on my dreams every night. Oh,
good night, oh, Mpenzi Lala. Good night, hey, nakukumbuka sana. Good night, oh, Mpenzi Lala. Good night, hey, nakukumbuka sana.
Mama, nakupenda sana, sije siku kanitesa, utaniumiza sana. Ah, hakika nakupenda kwa moyo, na kwako nimekuwa poyoyo. Najua long time niko mbali na we, huku niliko watoto ndo vile. Na kila time mi nakumisi wewe, tunajua nakupenda sana wewe. Are you my star, kwenye kila hali, natamani niwe nawe naumia nikiwa mbali. Natapata love, oh, kiwa kalibu, ndo mana ninakupenda kosi na kila sababu. Nifanye nini ulizike kipenzi changu, nikupe nini zawadi ya moyo wangu. Au nyumbani ukaone wazazi wangu, pate baraka zote kwa bibi na babu yangu.
Good night, oh Mpenzi Lala. Good night, hey, nakukumbuka sana. Good night, oh Mpenzi Lala. Good night, hey, nakukumbuka sana.
Great song, baby. Your D rights. Let me stop. I see sounds. See sound records. Great song is a beat. Good night.